xisbiga ODM oo hoggaamiya Raila Amolo Odinga ayaa tan iyo sanadkii 2007 waxa uu cid xoogan oo ku leeyahay gobolkan xeebta. Doorashada sanadka soo socotay 2022 ayaa xisbiga ODM waxaa hor yaala imtixaan ah inay kala saaraan laba musharax oo xisbiga si weyn u taageera oo kala ah xildhibaanka deegaanka Mvita Cabdisamaan Sharif Nasir oo laba xilli waqtiyeed sanadkii 2013 ilaa haatan ku guuleystay, xilka Maxamed Sharif Nasir oo laba xilli waqtiyeed sanadkii 2013 ilaa haatan ku guuleystay xilka xildhibaanimo ee deegaanka Mvita, iyo weliba sidoo kale ganacsade Suleiman Shahbal oo isaguna laba jeer isku dayay inuu ku guuleysto xilka baraasabnimada ismaamul goboleedka Mombasa. Xildhibaan Cabdisamaan Sharif Nasir waa xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Mvita ee ku taala bartamaha magaalada Mombasa, ayaa waxa uu hantay taageerada baraasabka ismaamul goboleedka Mombasa Cali Xasan Jooho oo sheegay inuu isagu taageeri doono Cabdisamaan Sharif Nasir inuu kursiga isaga ka dhaxlo.
Mtakuja hapa kuunga mkono ndugu zangu wengine tupeleke mbele, na naambia Abdusamad atakuwa gavana my friend. Safari ndio hii, mwelekeo tumeweka, mwelekeo tumeweka, sivyo? Mwelekeo tumeweka, nyinyi mkufanya nini? Kufata.
Sanataha Mombasa Muhammad Faqi iyo iliba sidoo kale xildhibaanka deegaanka Jomvu iyo xildhibaanada Likoni ayaa iyaguna waxay ku biiriyeen codkooda inay taageerayaan Cabdisamaan Sharif Nasir inuu ku tartamo xisbiga ODM, isla markaana ay ku baaqayaan in taageero uu xisbigaasi u fidiyo.
Nanasema kwa sababu gavana sasa yuamaliza hatamu yake, hatamu yake ya County Government of Mombasa, aende kule juu, sisi hapa chini lazima tubakie na kaka yetu ambaye tunamjua ndani na nje, ambaye twamuelewa background yake, unyonge wake. Is a humble person, is accessible, anapenda watu, na yeye ataendeleza yale mazuri uliotenda na yale ambayo uliachia mahali. Na mimi sitaki kuficha wala sitauma mdomo wala sitaanza ati kusema ati nini ati nini. That person is Sharif Nasir. Wapi kelele yake Abdusamad Sharif Nasir? Wewe wapi kelele? The governor mtakiwa Mombasa County 2022 Abdusamad Sharif Nasir.
Si kastaba ha ahaatee, marsii horeysay ayaa hogaamiyaha guud ee xisbiga ODM Raila Amolo Odinga waxa uu shaaca uga qaaday inay u taalo dadweynaha magaalada Mombasa iyo weliba sidoo kale taageerayaasha xisbigiisa siday u kala saari lahaayeen labada musharax ee sida weyn u taageera xisbiga ay ku tirsan yihiin ee ODM.